Mbaize nyabantu bensi nuwa ufu Na wolo vakiza diva wa mamba kuzi Muno we mumeke senke njeje mwayo chia Ya kuhita duma vika rupi ufakuwa wano Wekanye mikwano josoboro paula Imana nekapo soboro paula Nde mikwano jande miyabambi mpandusi Emele weli mbula ndisiva nisula Ngoye mikwano jemele ntuse wengoma Aanze mwenye yemba nyiyaba wano Muno boli sembezo mwito mtu Tewasi mafabia kuliange ncha kuduga Ngoye mikwano jemele Oba mucharuwa kuliabange mbakusi Ngoye mikwano jemele Obanga mwagala ya zere lumbe kubi Mbalari bagala ya seko kwa batuzi Atoke ndera nyomuli mwaba ufu Ngavana bataka robe kuchokola Wali wabifuro kubaba yambiho Ngako zula batile mitimami ya ufu Wali wakurumiriru wangiro mwisiga Songa wanaraga mpeo yomu kubata mwa Ateba nabifiti nabama nyokwe kata Mbaya gonza kilaka kwa kweva kuwa wano Elajia nakitiza kula kubwe ya mu Nesimbia kuyamba yosobolo kwejuna La baba uweche tekula Nemo chiko mutute yo mulagava tuko Nibi wali osirikite vyo novyo lise Sako ngoza vigere mulabu mjo Ebyensi zena bimaze kubino indaba Obulwale mukwano gonga ntubikeka Bizine nsinsi labye nyolu sijimpita Abaga tensi mbyolu so kwetuka Emikwano jinyie Ngoye mikwano jemere Emikwano jindami Ngoye abalezi bembuta bajo kunyaka Emikwano jandami Goye mikwano jemere jijyo kunziba No kwesiga kota manyi muri ndoboza ye Uzakiriranga drukana na mazobe kuba Joana olwensirwa na igaba wano Mubempita abannumirwa mulimu abageya Ntiama kaya leka wakuba ebidongo bye Kwekuva n'ennyimba ezituga abantu be So newe mwebasa babiri we muti Walumba mukujjako mpaawo kyokola Ng'ate ekintu ky'okufa kiyina amatire Naye mulago bafiirayo bameka bulaba Obwenje bwa mmotoka obumaze abaagalwa Awo abamu bafiirawo ate gwinoona Wabula nalumwa nnyo omutima obutannuma Ng'okulaba jajembuka mutima kyannuma Bwaba omuntu w'ebbali awo nno waakiri Naye ow'omunjwa kumanyi w'osula Walumba ettala gambwa ajja bukyalire Naye waalituukayo naawe olyejjusa Anjana nnaziraba abanga mu bwenyufu Ng'oye mikwano jemera bajja okundaba Wakulaba nakookulya ng'ajja yeesisa Semuti oguweddeko entonto obagira Ng'oye mikwano jemere Bannange sibaagala Ng'oye mikwano jemere Obanga mwagala yazere lumbe kubi Anyinze simuganya kero kwetuka Ng'enjagala ntukanye nsobola okwanika Ng'ambe ng'anda z'emmere zinonya okwekkusa Nze wange nabagobye zijja mpikisa Wakulaba nakookulya ng'ajja yeesisa Wamma abantu ng'abe namaze okikkuta Anti batindira kibaze balimu obukulu Ng'ale ddala mu mmeeme mulimu enkongolo Kyenva ndeka nimbamala sigwa mu lwayaba Yeka kachono muntu china june mangala Yankuleza ni musowani kamwekoza Yamaranza kachana june nyingiri Yanzirano mukazo weka mfumbira Nakakati ndi mulo musajja yanzira Ngani akola mune chinene wechidio Wekube mumeme watu nsasiri Omuntu kwena juno kumuwa wasula Olonga mpita pali na june mangala Muti manzaba katundo na nsasiri Sandi njika nizi jate yumba tabuli Nye walianga binu mango zo kundava Nengu lango mwenye mange ilandita Gako sinjola kapa Amataga ngeni ganyua Nkoye mikwano jimbiri Bana ngena vanyeze rambe kubi Mukono no yole, ukusasi zebe fiki na banga bwevaruga. No bresi kwabo wete mumu sirwa bino. Beba nda befula ngate batayibo. Omuntu kwobo sensimbi nechisa. Encha kelamba sawungu atakwetiri. Bamekabe tuzise gwe nawe bolaba. Ngafudde lwanno so yava mu nkoyozi. Mukwano gwawo omunju akumanyi bwosula. Yawendula n'abanyaga bajje bakwetiri. Mu nsi tutudde ku nkate n'ensi yafuukana. Gw'obanja kubatala sigaza ebintu byo. N'emikwano giweddemu mu nsi lwa bino. Eyo libadde akujuna lwawo okwesiga. Ate aba batunyaga kanabombanire. Batufi amagezi gwata basoma. Gw'omulumba ne muwengo jyochokoze. Nti obumanyi bwakaze namazo kwanika. Olina bwakuddamu ng'era kunyiga. Ndi emmwanyi bire by'omusana kwayaka. Kireyo olukumi. Olwo gitunze lunaana oyamba abantu bo. Nze emmwanyi ze nalima mu myaka egyayita. Singa tebanyaga singa nevuga. Nyiha emikwano gy'emmere. Mwira batuliddamu kasozi nkyaluzi. Ng'oye ng'anda z'emmere zijja okundaba. Kasozi ndabanyiyenze eremwe kubi. Ng'oye emikwano gy'emmere. Emikwano ginyiye ng'ambye nyatama.